Mafuta ya ngombe ni nyasi, bila shipe wezi tuwa maziwa. Mama kweli pendo karatasi, bona bilo pepo lina pepea. Bora ni mfadhili mbuzi, naweza toa kafara. Kweli fisi ya fugiki, lisha nishinda tabia. Kifaranga kukushere kwa mwewe, kwa mwewe, kwa mwewe. Chonde chonde sije nipa kiwewe, kiwewe, kiwewe. Hakuna sona kasoro, kila binadamu haja kamilika. Usinifanya vidole, toka nchi moja paka nchi sita. Niliamini ndoto zangu kusuku magari kwa upepo. Eti kisasi na visenti ukafungisha bagi kwa vigogo.
Haya, haya,
haya,
haya,
nenda salama.
Haya, 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 haya,
kwenye foleni mi wa mwisho tu.
Haya, haya,
haya, nenda salama.
Haya, haya,
haya,
haya,
nimekubali kuwa wa mwisho. Nimeyabeba machungu, moyo mzito nashindwa kuvumilia. Usidanganywe na mwili, huku kunenepa ni shida na vumilia. So why you do me like that, you do me like that, oh nana. Unashindwa ni para, daily ni kara, oh my love. Hata kama mini bad makila, ila nina moyo pia. Aziishangi kwangu movie thriller, kusho nitachoka dia. So why you do me like that, you do me like that, oh nana. Unashindwa ni para, deli ni kara, nimechoka.
Haya,
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 nenda salama.
Haya,
haya, haya, haya,
kwenye foleni mi wa mwisho tu.
Haya,
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 haya, nenda salama.
Haya,
nenda, nenda,
haya,
nimekubali kuwa wa mwisho.